Tuweze una sunrise, tuweze una sunset, niko kwa giza tu. Na kwenye kikichwa, only when I'm thinking about is you. Mbali siwezi kwenda kwako, mimi nishapaka, baby. Na kesho siku na mchana kwa ajili yako, my boo. Ni mokoto, nasaka mokoto, nikupatie vitu vile vibezo juu. Ni msoto, maisha ya msoto, hata nikiwa sina wana nipenda tu. Nakupenda sana, unachotaka nitakupa. Tanikikosa mama, usije ukabadilika. Because I love to make you happy, cause it makes me happy, baby. Love to make you happy, cause it makes me happy, baby. Love to make you happy, cause it makes me happy, baby. Love to make you happy, cause it makes me happy, baby. Sijawai kupata. Kanizeshe vibaya, utatatata. Usingizi kwa tabu, mpaka kuna kucha. Ili baby wishi poa. Ni mokoto, nasaka mokoto, nikupatie vitu vile vya bei za juu.